moyo chanika danda unetisha mboga mendula umango nona mapicha mesi mekufa.
Waniona mimi boss, fulaha yako not so. Miniki lose you now as again, mini lose you now as again. Decision is your own anda, wefanyo nachofanyo kanda. Kinitu siwara mimi songei, nimesha acha kufosi fosi mapenzi miwala sikuping.
Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona.
Humezeki, hutemeki, wambiliki, hubebeki, hupimiki, wenio makari. Uandikiki, husomeki, ucholeki, ubumbiki. Unachofanya unapote, nyiwa na msiuliza swali. Wajifanyo kujunazi, naleta ufyototo, kwa joto la bongo. Wanyona mimi boss, fulaha yako not so. Miniki lose you now as again, mini lose you now as again. Decision is your own anda, wefanyo nachofanyo kanda. Kinitu siwara mimi songei, nimesha acha kufosi fosi mapenzi miwala sikuping.
Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona, miwala sikuping. Wefanya fanya unavyona.
You want to call on me zeze, you want to call on me bwege. Nionekane mzembe, kwa penzi lako mzembe. Mapasoni again, mano mwade.
Mixing and NASCAR.